Chris Brooks. Muziki gulikiria stress teka wabari zine songa somebody byose naze byematira kuno muziki gundi mugenda dewe kuguma fayo musonda dagala tulabe bode wegonda frikazi katika jabule simo fire frikazi menyeka sabule menyeka menyeka katika katika Chankaranya, Afrobeat tembea. Give me more fire. And
are you ready to get it? To get it? To get it?
Are you ready to connect? To connect? To connect?
Are you ready to chankaranya? To chankaranya? To chankaranya? Ready to connect? To connect? To connect?
Frikazi katika, jabule simo fire. Mazina menyeka baheta bakurumwa loni vibes isukuma ralero rakusina mwana
frikazi katika jabule simo fire zina frikazi menyeka.